Bentley.
This goes to you, babe. Huh?
Ayo,
she got some ADG. Beauty with a smile without daily me. She looks very far in love. Yeah, really, so man. She really no lazy feelings. Penzi like your go. He gets me mad. Hata mwit na ro. Fi me kusha. Siku arch we do. TN we die. So make it right. Don't get me mad. Huh? Let's trip it over. Louis back. Gucci on your bed is so nice. Kweli umeshow na. Haters wanna coma. When I hold you so tight. Kiss it in the moonlight. Oh lady. So nice, so nice. Wewe. Kwa giza you shine so bright. Wewe. My penzi ni pop your light. Yes, you're right. Hey, you're right. Me falling, you got me flow. Don't mind the talk shit, don't mind it all. Let's keep it rolling and spit the smoke. Or keep it holy, no turning off. You got me so sweet for life. Huh? No fighting, just kiss for life. For life, for life. Hey.
Yeah. I wanna my mini. My love around all my creepy. I want you hop on Kufi sharing. Baby, you my good girl. I wanna hop on you, my bird, baby. And she can hop on you, burn pansy. Present a cool cause if you ready.
Ukiwaga wawili vikali tunaliamsha. Kwichi kwichi mpaka mchana kina amshwa. Lishabuja pakacha, chuzi linamwagika. Yeah, nisha kushika, kukuneleswa dakta. Uwakika, chapu chapu na chapa mpaka unalizika. Kabichi ya na wowo, mami kafungasha. Nipe midomo, ulimi unawasha. Bebe ukitaka, ntafata sitaacha. Kukatasi na ujanja, napenda ukikata. Na we unanifaa, makifaa, ushanifanya mikichaa. Nilimbwata ula, wendo mama watoto. Asante nisha kupata wandoto. Mtoto kwako nisha jaa, umenikamata. Do nazisaka, ntakufata, ulipo nipo. Haina shaka, kuhakikisha tuko sawa. Twende sambamba, wataongea sana kitao, usije pagawa. Usiku watalala, mapenzi usije gawa. Ukawaza kunibwaga, usije nilaza mwenyewe huko kunianza. Bahati mbaya kitokea sinzia ukiniwaza. Anakujua mama, hey my love. Leo I'm telling the world, girl I love you. Wangu wa ubavu, mama madiko diko mpishi marufu wa kisambu. Alafu hip hop, tunaendana bila tabu. First lady ya kanisa, hatuja kutana babu.
Yeah, I wanna my mini. My love I rather my baby. I want you hop on kufisharing. Baby, you my good girl. I wanna hop on you my bird baby. Nishike hapa ni kuburn penzi. Present a cool cause of you ready.
Kateka ma bebe pateka teka. Kapeka peka mapenzi banika nika. Arinda rinda na mimi na ringa ringa. Raga paka pambisa marinza sita kwa sita.
Yaga! Aha! It's the Robert Z.